Eminyakeni eminingi sibabolile abaholi abanohlonze ebandleni belimala. Ngaleko ngabazane, ukuwa kwabo kunomnyombo wesono thizeni ebesenzeka esithe sifihlakele. Kunesifundo esikhulu kulokhu esingasifunda thina sonke. Angiqale ngubingelele ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Uma usukunento oyenzayo okudinga ukuthi uyifihle kwabanye, ongaba unkosikazi wakho, umyeni wakho, abangani bakho, izingane zakho. Ngakho, hlolisise leyo nto ngoba kunamathuba amaningi ukuthi ibandakanye isono. Futhi ngesikhathi abanye bengeke ngebone, kodwa ukhona obonayo. Nangu Moses ekhuluma noNkulunkulu. Amahubo 90 verse 8. Ubekile amacala ethu phambi kwakho, izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho. Sihlobo sami, yazi ukuthi maduze uNkulunkulu uzoyiveza ekukhanyeni lezo zono ezisithekele. Lokhu kungenzeka kulokhu ukuphila njengokuba kwenzekile kubaholi abaningi esichaza ngabo. Kubuhlungu khona, kodwa kungcono khona kwenzeke kanjalo ngoba ungenani kuzokunika ithuba ukuphenduka kukho, ukuyeke ubuyele uNkulunkulu ukuba akuthethelele. Okungaba nzima kakhulu ukuthi isono sakhe sifihlekele singaveli manje, sivele kuphela ngosuku olukhulu lokwahlulelwa. Lokho kuyoba muncu ngoba liyobe lingasekho ithuba lokuphenduka. UCharles Spurgeon wake washo lokhu: Nkosi, sikhulule kulabo abayizingelosi emphakathini, abangcwele ebandleni kodwa bengamademoni emakhaya. Mlaleli, ngingakuphonsela inselo namhlanje ukuba uthembeke oqobeni lwakho. Unaso isono esifihlakele esiqhubeka empilweni yakho? Ngakube ubambele kuleli demoni mawedwa kodwa bese uyiveza uyingelosi emphakathini? Makunjalo, thatha igxathi usilethe ekukhanyeni. Bhekana nakho phambi kaNkulunkulu ngoba yena uyayibona izono zethu ezifihliwe.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla lilodwa igama uzolibhala. Izwi eliFresh.